band.
Our praise music
records. Ujo wale imba tiba mumone Hatina nkwale mba wina yo 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 Wango munandi Ujo wale imbo kwe wati Lesa pokelele pepo yakwe Na malumbo yakwe kuli wenge Aya
Talk to the wisdom my brother
Uyo wine kunuma Uyo wine ulepu sana pakushanya yeah. Yelele
Uyo wine kunuma
Priska.
Uyo wine ule imba na chile ya kuchila bose
Uyo wine kunuma Aimbo kuchila bose
Awashepa ndwekele
Alepu kuna
shomutu
Pakushana, yeah.
Our praise music.
Yeah, our incense. Nakashimika Pela.